kazi ndo limeanza, tunaruka madebe, wanani tagamza, nikishika mnyegeje.
Wakigeuka mtu, wakisimama mtu, wakiinuka mtu, wakiinama mtu.
Hiru!
Tumia, tumia, tumia.
Tu jipige na kuku, amuka na supu, ayo marupurupu. Ata kama ujaseto, tumia atachangama. We huiju ikesho, kauta muka salama.
Music detached.